black in this.
Illuminati.
You know it's power still.
You know how we do.
Yo, power ni uwiano wa kazi ulofanya. Ukiigawa kwa muda uenda hasi ya machanya. Wana sansu, wana manya, tuna balance maswala. Ya kubani simba uswala, team fans hii mafala. Na chant kama ungala ama chant biz. Kwanzu, master, rasta, monkey ni unju after Gandhi. Mahatma, juu kwa juu niko na Batman. You should've known I got the power what I pass on.
Usiniulizo kimumba mungu utapata uvipi. Dunia mapito, maisha safari, nataka baridi. Ujinga baki nao, sijaribu data za kiri. Usoneshe chupi baby basata ona. Nataka madili, umenipa mia, nimekupa mtamo na ndai keep. Umetoa hela, umepewa drama, ushangai mchizi. Nipo kwa mahewa bila mabawa na fly hivi. Yani baba kumwa jipu, tu watoto mnadai uri.
Wananita 10 over 10, Leo Messi on verses. Kunyweka kwenye biti, kinachofuata mada kesi. Living the scene messy, these bars ni hearses. Body rap, rappers kisha na waacha rest in. Eternal pieces, ya sweet like peaches. Means y'all in pieces, with these masterpieces. Peace to all of the ambassadors who get on. All I do is mean and represent, yes and get all. Poetry in motion that's powerful. And fake niggas is bitching like power you. Here's the lyrics la nguvu will empower you. Na hiki kipawa tu na kigawa in power too.
Kombo si mwenyezi ya benda ni pagumzi.
Bado tupo kwenye mnuso kama tumbo la mlafi.
I'm taking this music to another level.
Kwa mana na yuwa kanuni ya kazi na dawa na kueleza.
Dirty weaponry, kalamu ya risasi.
Tungo jimeshimama kama vile meona gauni.
Do mimi yule yule baba la baba.
Arusi vigele gele ndani ya bongo ila ndani ya kongo nasikia arusi ni mabele.
Ila kuna kiarusi cha ugonjwa ina arusi ya umoja ndugu na jamaa ka arusi ya mjomba. Vum vum yukiria. Oh mama yeah, mina tafuta wazuri na chakula ka baba yeah. Yani kama vila mazinga ombo nika MC na powerful yani kama vila mwana lizombe
nika MC. No, bigini bigini 1-2. You know I'm back man, City Ocean won the incredible on the track man. You know I'm black man, kicking facts cause you know it ain't real if you ain't living what you rap man. You know I'm who define the meanest. See me move through time smooth like I'm who designed the Greenwich. My crew refine the realness. Speak the Holy Ghost till I'm in the ghost to show you how I move inside the demon.
Indo time ya mawenge, Mike ni nayo tayari. Habari zangu zisha samba kila mahali. Sitishu na ma MC wenu sigara kali. Thamani ya chumba chagiza sipangi bila delali. Mwenye unajuzi unajifanya unanijua. Kuonesha kwa sipendi makuzi na kulikua. Ulidhani trailer sasa hii ni movie. Kaujajua umejamba mashuze lafu na zuga kubana pua.
Kombo si mwenyezi ya mbenda ni papumzi.
Bado tupo kwenye mnuso kama tumbo la mlafi.
I'm taking this music to another level.
Kwa mana na yuwa kanuni ya kazi na dawa na kueleza.
Dirty weaponry, kalamu ya risasi.
Tungo jimeshimama kama vile meona gauni.
Do mimi yule yule baba la baba.
Niko makini kila verse Joe. Power Catanesco. I'm fly on every beat. Nina mabawa holla let's go. Paper petty cello. Speakers in the echo. I'm with some real niggas. Wengi wa China kama techno. I don't play no games Lego. Shouting Joe Ghetto. The life of a G-O-G. Die rebels. Yeah we ballin' kama deco. All my niggas decorated. Heavyweighted. Elevated. Love the haters. Hello haters.
Nitaji yo power. Wisdom ya kuchoose. Kicho chenye hichi mambo mingi. Screws loose. Power ya kuspeak the truth. Ndani ya booth. Power ya kuzuia a bullet bila proof. Power kuvamia kaile jeshi ya proof. Wakanda, Black Panther, Freedom Fighter, flash on your lighter. Black power, nine power the youth. Giving back kama kawa na wasalute. Mwana jeshi tari ni shaka za boot. Design ya traveler niko tayari kushoot.
Yo, my mind is my power. Knowledge inagawa. Sulize wapi ndipo daima yu kama tawa. Na paa bila bawa. Leo nipona wana kidole kimoja kivunji chawa. Na hindo part 2 and still I got the power.
Nakenu, 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 nakenu.
Kisha,
kimenuka. Nakenu, 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 nakenu. I can no
kisha.
Look,
I can no no no, I can no kisha.
I can no no no, I can no kisha.
I can no no no, I can no kisha.
I can no no no, I can no. I can no no no, I can no. I can no, I can no. Bam 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 bam, I can no kisha. I can no, I can no. They can go go go, I can no kisha. I can no. Yeah, 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 yeah.